geedka may kulan oo niskajara is-awuraysi iyo wali la qabaday iyo walaal la qabada la fadaa la qaadanay wafdu ku dareera bisbillin farm iyo partneradii ay la shaqeeyeen mayni sheeganaha waxyaaba ay konfur galbeed ku hayaan iyo waxyaaba ay qabadaan fadaayaan mustaqbalka guud ahaan wasiirada iyo hawqeyb galay mayn kama hadnagnay in oo shaqada fayl iyo konfur galbeed ku hayaan mayna tala ahaan ka darnay in iyo madii iyo suubiyaayaan mashaariic iyo xaqiiqeyb galiyaan dawladda intii kala soo lan suubiya horumar lan ku sameeyay arrimaha horumarka la xariiray aan ama emergency ama degdeg ah ee aan oo recovery galan ka sababo mustaqbalka dhowna may rajaynay in oo wada shaqayntii awl la lahayd ku faylan la suubiyay mashaariicdii oo suubiyaayaanna sidii aan fuliyaayeen isu ku faylan la fuliyay mayba mar lamaad ima saddexaad ma nagaan ahayn wufudo geekan in ku koyti bis building fund iyo partneradiyo mayna dhiirigeliyaana in oo wada shaqayntan iyo tisanadkii hadal hadhaaf ee ku fayla la sameeyay sanadkan 2020 waana xilla dambe hayti shirka waqti fayla dhowr saacadii dhowr daqiiqo ay wada qaadatay meen rajaynay mustaqbalka dhow in oo guulo la taabado.